Y hasta el que se queda linda. mimi ati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya wasikudanganye, watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Mana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera pesi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali. Tulisema unataka gari na nimekubali kwenye kabili. Tule mbegu na ugali, kesho tutapata kipenzi nivumili. Kini tema itakuwa natari, tanipa na jali kitenzi tenili. Tumetoka mbali mazoea na usha kwa maua.
Mazakale, oh, sangulo mapepe kale.
Kizamani, kutoa kadi na maua. Wanataka mani, ukilipa unakuwa rua. Fundi kitandani, soma bubu kujikamua. Unafika ndani, uja Tomasa unachanua. Wanawake wa leo, wanataka mikakati. Ukiwa mzogaji, akia Mungu wapati. Mapenzi ya video, hata kutoa kamasi. Eti ni kinywa maji, na kuona kwenye glasi. Piga chambo geto, kono na deto. Chei na kapeto, majei na mobeto.
Izo ni sama za kale, sambulo mapepe kale.
Bolingondo molo, wanga chipolo polo. Na manji ya kandoro, imba wa moro poro. Tani spati shikari kuru kabisa. Ivi upapi embi dodo alatifa. Babu tale wapi baka misifa. Squeezy party ya tuenda giki bisa. Mpira na pele, tanu na nyerere. Achangedere Utunze nyumba weke shima ba. Eti lazimishe yale kukata. Sabuni kicherema,
silipendwa.
Mabanda ya sinema,
silipendwa.
Kibumba na mlema,
silipendwa.
Diamond na wema,
silipendwa. Izo ni zama za kale,
za zamani.
Sambulo mepepe kale,
kale yoyo.
Magina sogi rogi,
silipendwa.
Chanali analogi,
silipendwa.
Ubiza saibogi,
silipendwa.
Andame anoni,
silipendwa.
Unani bipungu pigie umeweka vocha. Ule wewe lipe mie umeniona rofa. Tena, na madada wenye majina, acheni visa. Unaita ukale dina, unakwenda tisa. Nywele za kichina,
silipendwa.
Ochi za kwazima,
silipendwa.
Tena na beti,
silipendwa.
Bashite kwa jima,
silipendwa.
Izo ni zama za kama,
za zama.
Sambulo mapepe kama,
lalo.
Tabachani,
silipendwa.
TV kwa jirani,
silipendwa.
Adira ifani,
silipendwa.
Sari haifani,
silipendwa.
Ya nini kunichunguza naishi wapi,
silipendwa.
Nala chapati kwa maini ya umaka,
silipendwa.
Kuto kunikalia chini unakamati. Oh ya rabi masikini kunizeaki. Bamba mapangala,
silipendwa.
Kipanki kajala,
silipendwa.
Onyango na jangala,
silipendwa.
Lufumu kandala,
silipendwa.
Cheni nibidomo domo. Tutupia nitunguli. Kisa pesa za mbogo. Musimu wa makufuli.
Ah,
bongo mani yondo,
silipendwa.
Sikinde msondo,
silipendwa.
Magari ya udongo,
silipendwa.
Abu waloi yondo,
silipendwa.
Izo ni zama za kale,
ni vumaga sana.
Sambulo mapepe kale,
tidi za kichoko,
silipendwa.
Wakina mandoyo,
silipendwa.
Wakina yogo,
silipendwa.
Wakina tukoko,
silipendwa.
Si msiba ukiona buli, unataka kupagawa. Tulale makundi makundi, kuongo papo kubawa. Suena, nitampata wapi,
silipendwa.
Suena, wazile nyakati,
silipendwa.
Kujifanya mapanga zuna, eti wamepinda. Wengine wabeba vyuma, na kuna marinda. Amini dada,
silipendwa.
Uno ya ichi baba,
silipendwa.
Domo cha ijabi,
silipendwa.
Nichezo ya kibaba baba,
silipendwa.
Wale wapiga madili sasa limbaya,
silipendwa.
Hizi zama za Magufuli siza jakaya,
silipendwa.
Ugombi wa Mr. Nice na dudu baya,
silipendwa.
Fika tuni vya madenge baba ubaya,
silipendwa.
Wako mchungu Mr. Bini, wakibambo. Wale wasamiaji wa Benini, wasewa hambo. Ipiyo kwa vibeja mini, wamamo jambo. Wabete na muaporini, mitana hapo. Inanda mjela jela,
silipendwa.
Kidali kongolela,
silipendwa.
Masi na zembwela,
silipendwa.
Yumane chana fela,
silipendwa.
Izo ni zama za kale,
zama za zamani.
Sambulo mapepe kale, Kamandada zinunda,
silipendwa.
Kalumanzira ndumba,
silipendwa.
Kumbuta dole gumba,
silipendwa.
Yohari naka numba,
silipendwa.
fire, fire. Shawty want $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my down. He say all our friends, leave me la vida loca. They call me my lover. Oh, yeah, you for there for me. You for there. Another man picking on my ray. I love you, no mean say. If you say, make a put one up for fire. Fire, fire, burn. I go put one for fire. You know me say. If you say, make a put one like for fire. Fire, fire, burn. I go put like for fire.
Yeah, make a dance. Give me love, make a love. There's no other one above.
Shukura kilo kosio, shuku sheka, aya shumeka, yeah, Caroline save your drama, I don't need it, for it's so for brau, hola, hola, mita loka, I'm not here to cut wala, hello diva, save your drama, you don't need me, you're so for, yeah, you for there for me, you for there. Another man picking on my way. I love you, know me. Say, if you say, make a put one up for fire. Fire, fire, burn. I go put one for fire. You know me. Say, if you say, make a put one like for fire. Fire, fire, burn. I go put like for fire.
Give me love, make a love. There's no other one above.
Put one.